live. Oh, tuko live. Tuko live. Hey, tuko live. Mkono wake Bwana leo umetushukia, ndo maana tupo live. Tumeutafuta sana wokovu kwenye dunia na sasa tupo live. Mkono wake Bwana leo umetushukia, ndo maana tupo live. Tumeutafuta sana wokovu kwenye dunia na sasa tupo live. Mapepo wanakufa live. Wachawi wanakufa live. Adui wanachimba live. Na Yesu namuona live. Mapepo wanakufa live. Wachawi wanakufa live. Shetani namuua live. Na Yesu namuona live. Tunazingatia kwenye maswala ya live. Nimeweza kuja live. Nimewaletea injili tena ya live. Injili, injili, acha tutabili Bwana, acha tuubili. Akili, akili, mambo ya kimwili Bwana, maombi ni siri. Mapepo tunayatoa, mikosi tunaondoa. Ukitaka kutujua, karibu hutatukuta tupo. Mkono wake Bwana leo umetushukia, ndo maana tupo live. Tumeutafuta sana wokovu kwenye dunia na sasa tupo live. Mkono wake Bwana leo umetushukia, ndo maana tupo live. Tumeutafuta sana wokovu kwenye dunia na sasa tupo live. Mapepo wanakufa live. Wachawi wanakufa live. Adui wanachimba live. Na Yesu namuona live. Mapepo wanakufa live. Wachawi wanakufa live. Shetani namuua live. Na Yesu namuona live. Tunashinda ya dunia, machafuko mengi ya kija tunazuia. Wale wametupania, tunabatilisha mipango wanaumia. Hey hey, basi tucheze kidogo, tubuludike tujulushe kidogo. Tusemezane kidogo, kwenye wokovu watu na jambo dogo. Basi tucheze kidogo, tubuludike tujulushe kidogo. Hey hey, tusemezane kidogo, kwenye wokovu watu na jambo dogo. Hey hey, basi tucheze, tucheze, tucheze kidogo. Tuseme zane, zane, watu na jambo dogo. Hey hey. Mkono wake Bwana leo umetushukia, ndo maana tupo live. Tumeutafuta sana wokovu kwenye dunia na sasa tupo live. Mkono wake Bwana leo umetushukia, ndo maana tupo live. Tumeutafuta sana wokovu kwenye dunia na sasa tupo live. Mapepo wanakufa live. Wachawi wanakufa live. Adui wanachimba live. Na Yesu namuona live. Mapepo wanakufa live. Wachawi wanakufa live. Shetani namuua live. Na Yesu namuona live.